Yatandika ekisinde kya people power. Sembezana kakatono kalina Ebisanyisa Uganda byasanyukira usone binyigiriza Uganda bimoisa bubi Bobi wainike kabonero akalaga nti katonda ne Uganda omwoyo gumuwe guti
Chamasana mafetu mulonde atukule mbere anunule Uganda Tali tulia mulukwe bambitu mulonde atoba wamusiko wanirana tachuka Nobody center mafetu muwe abere presidenti wa Uganda Omusa kusikaza
Fena abantu ba Uganda kuva kumoto paka kumukade Muli omutaka etofali kukununula Uganda olutalo
Bana Uganda tweberere
Era tukirize tumutuma tukule mbere Atudise Uganda obuja oh, Omoyo gwalina gwe gwane soli mandere ya yankaliza ensi yego maulirako Ono ye yalwanyira constitution obutajikwatako Abe yankaliza ne
bamara ne bajikwatako
Era singa sibombi waini kulwanyira dala Samateko Uganda ilibade ya guawo Katibu limona Uganda joli twegate wa mtuzukize Mafe Uganda Era chetufa tufuwa kulaba tujinunule Uganda yatu evere mwemirembe Katino tutunule tulabe mu Uganda yalere mirimu Jama wanga malonde mtukira basala fe Bano baba fugiramu tukuze Bano era bacha tufuga nono
Chagwan seta mofetu mulembe anunule